Washikaji wana stori nyingi sana mtaani, kuanzia harakati zao na mishe za kulisaka tonge, kugonga vigingi hadi kulamba kingi. Ni stori zenye mguso wa hisia ambazo unatamani kuzisikia. Toka kwa washikaji wa kawaida sana, sio maarufu kivile, ila ni washikaji konki walio pass testi ya uthubutu kupambania wanachokiamini. Ladies and gentlemen, karibu kwenye stori ya washikaji, the podcast.
Okay, karibu sana katika Washikaji Podcast. Tupo hapa pamoja na Daniel na
Diana.
Jina langu Mohamed Mvumbagu and this is Washikaji Driving Podcast. Tupo kwenye ndinga tukipiga story na washikaji kuhusiana na mambo tofauti tofauti. Leo tunaangalia kuhusu kazi ya ndoto yako. Daniel, jipe shavu kabla tuanze.
Asante sana Mo kwa kufanya hii. Nimefurahi kuwa hapa. Mimi naitwa Danieli Kanyika. Ninapenda kujitambulisha kwa vitu ambavyo ninavipenda. Kwa hiyo ninapenda siasa, ninapenda bidii, ninapenda familia, ninapenda maisha yangu ya kiroho. Ninafurahi kuwa hapa sana. Ninatamani na ninategemea kujifunza vitu vingi kutoka kwa Diana, kutoka kwa Komo. Ninategemea pia kuwapa vitu vichache kidogo. Asanteni sana kwa kuwa na mimi hapa.
Who is Diana?
Diana is a management kind of woman. First of all, I love management, I love leadership, I love administration. I'll just go kama Daniel alivyosema kwamba anajitambulisha kwa vitu anavyovipenda. So Diana is a management kind of a woman who loves management, leadership and administration at large. Lakini ameenda mbali baada ya kuona ni nini anapenda. And I just decided to have my own fame that is has been operating for 3 years sasa hivi.
Wow.
Inaitwa Benevo Consult, so we are a management consult.
Congratulations on that.
Thank you so much.
Sawa. Yeah. Hebu tukiangalia kitu kinaitwa kazi ya ndoto yako. Daniel, unafanya kazi uliyotarajia kufanya au unafanya kwa sababu ndio uliyoipata?
Asante sana Mo. Kwa upande wangu ninafanya kazi sio necessary niliyoitarajia. Lakini ninafanya kazi ninayoifurahia. Kwa hiyo whether ndo nilitarajia au sikutarajia, lakini naifurahia. Kwa hiyo nafikiri hiyo inamaliza.
Kwa hiyo let's say kwamba umefanya iliyopo ambayo umetokea kuifurahia. Sawa. Na Diana yeye mpaka ameamua kuweza kujiajia. Amepitia changamoto pia bila shaka. Amepitia sababu tofauti tofauti mzikamfanya mpaka kuseme sitaki tena kuajiriwa, nataka niajiri, niwe mwajiri. Kazi ya ndoto yako. Unawezaje kupata kazi ya ndoto yako?
Mimi labda ni rudi nyuma kidogo kama 1 second. Umemuuliza Daniel kwamba anafanya kazi anayoipenda ama kazi ilikuwa ya ndoto yake ama amejikuta akasema ni kazi ambayo nimekuta naipenda. Watu wengi huaga tunafanya kwa career, labda tunapoenda shule na nini, tunafanya vitu vingine kabisa under inakuwa inatokea kwa circumstances kadhaa ambazo sometimes zinakuwa ziko nje ya uwezo wetu, lakini with time unajikuta kwamba umekutana na kitu unachokipenda ama umekuwa tu encouraged mwenyewe as you're growing kwamba this is the thing that I love and I need to nurture it. Mimi before I went for economics, a bachelor of arts in economics, and very unfortunate sio kitu ninachokifanya. So along the way kwenye kuajiriwa na experience ya kazi and meeting people, I find myself being very happy with management, administration and leadership. So I can say kazi ya ndoto yako ni ile kazi ambayo kwanza unaipenda, na ukipenda chochote means pili una uwezo wa kusacrifice. Lakini ukiweza kusacrifice kwenye kazi unayoipenda, tatu, kazi ya ndoto yako ni ile inayokupa success. Inaweza ikawa success ya financial of success ya accomplishment kwamba nimefanya jambo fulani limefanikiwa.
Au amani ya moyo pia.
Like you have just
you feel satisfied.
It makes you feel like I am happy, I'm satisfied.
Proud doing
it. Yeah, whether with a zero profit or with a big profit. So kazi ya ndoto yako mimi naweza nikasema ni ile ambayo kwanza umeipenda, afu pili unaweza kusacrifice kwa ajili ya hiyo. Yeah, lakini tatu inakupa satisfaction ya moyo.
Okay.
Yeah, so that is hivyo ndivyo naweza nikasema kuhusiana na kazi ya mtoto yako.
Okay, tuki check vijana wengi sasa hivi wana haso kukaa ama kungangana na kazi moja. Nafanya kazi leo kaona kesho haimlipi ama biashara leo kesho haimlipi kaacha kaenda katika sehemu nyingine. They just like here and there. Nini siri ya mafanikio kazini?
Swali langu bila shaka.
Yeah.
Kwa hiyo mimi nafikiri basing on what you just said, Kakamo, nafikiri kama kuna kitu kimoja muhimu sana kwenye kazi, kwenye career, kwenye biashara ni consistency. Na when you are consistent and you are in the right direction, the result, success is obvious. Kwa hiyo nafikiri watu wengi kukosekana kwa consistency kunajidhihirisha kama kukata tamaa mapema. You see things don't work out as you expected and you just leave. Uona kama vile kuna greener pastures nyingine and then you just rush to the greener pastures while this is what you really wanted, lakini it just needed time. Unajua, kwa hiyo watu wengi tunashindwa kujua kwamba vitu vinahitaji muda. Hakuna an overnight success. Wanasema Rome wasn't built in a day. Kwa hiyo tukishafahamu kwamba mafanikio makubwa, samahani nirudi tu niseme watu wengi waliofanikiwa, wengi waliofanikiwa sana ni watu ambao they built it over time.
Of course, sure.
Compounding effect.
Kabisa.
Yeah. Kwa hiyo nafikiri one of the things kama ulivyosema vijana sasa hivi inabidi tujifunze ni uwezo wa kujua kwanza success either in business au in career takes time. Uwezi kuanza leo kazi ukapandishwa cheo. Uwezi kuanza biashara leo uka make margin profit ya 100% au 90% au ngapi. Well, it takes time. I think consistency is key.
What are something in there?
To me, I can say kwamba kwa sababu nimeshawahi kuajiriwa kabla ya kujiajiri. To me, I can say kwamba vijana wengi tunakwama kwa sababu unakuwa hujui maybe why are you there. If you know your why, it's very easy to be consistent, to be passionate, to have compassion, and ukaona kabisa kwamba this is my why, so I am supposed to be here regardless of the circumstances na environment za kazi ambazo unafanya tu kama hazikuui. So I can say kwamba if you know why you're there, kwa sababu kuna vijana wengine anakuwa yuko pale for survival. If you're there for survival, kwanza you won't be happy, you won't be productive, you won't understand things. So I would say kwa vijana wenzangu kwamba if you are lucky to get a chance to work, jiulize why am I here? Na unaweza ukawa huko mahali you feel like it's not my place, but in between asking yourself the questions you will realize kwamba there is a why you are there. Na hiyo itakufanya sasa uweze kufikia mafanikio kwenye ile kazi yako.
Kuna umuhimu gani kuwa na ujuzi wa ziada mbali na taaluma ama kazi ambayo unaifanyia?
Nafikiri umuhimu wa kuwa na taaluma ya ziada, si ndio? Mbali na kazi unayofanya. Nafikiri hilo ni takwa la karne ya 21. Yani there is no way uta escape karne ya 21 kuwa multi-sectoral, mtu ambaye unafahamu kitu zaidi ya kimoja na ni mzuri kwenye kitu zaidi ya kimoja. Kwa sababu tuna challenges nyingi siku hizi. Tuna challenges especially I'd say AI mmoja wako. Vitu vingi sana vinakuja kufanya traditionally vitu ambavyo watu wamekuwa wakivifanya, you know, binadamu. And then now AI can do it. Kwa hiyo if you're not creative enough to be able to do kitu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne vizuri, it's very easy to be replaced. Lakini pili, it is very easy to be irrelevant, you know. Kwa hiyo, and you don't want to be irrelevant in your career or in your workspace or in your business. Kwa hiyo nafikiri kuna umuhimu sana, lakini umuhimu mwingine wa kuwa multi-sectoral, it's a need of a third world economy. Yani nchi yetu ni nchi ya tuseme dunia ya tatu. Inahitaji watu ambao wana uwezo wa kufanya kitu zaidi ya kimoja. Kwa sababu tuna lack sana kwenye what we call, excuse, tunatumia neno human power, tutumia tena neno manpower. Kwa hiyo tuna lack sana kwenye human power. Kwa hiyo ukiweza kuwa una uwezo wa kufanya kitu kimoja, viwili, vitatu, it has a general positive impact on the wider economy. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kama nchi kuendelea kama watu wana uwezo wa kuwa na uwezo kufanya vitu mbalimbali.
Okay, taaluma gani ya ziada ambayo ama skill gani ya ziada ambayo unayo mbali na kazi ambayo unafanya?
leadership skills.
Leadership skills.
Conflict management skills.
Wow.
Change management skills.
Shall I kunda kumulia gongi watu?
Of course, yes, I do. When you're working with people, you're having people, they have conflict.
Mjumbe wao, yao
shi. Yeah, kabisa.
Na vile vile tuki check sasa kwa maswala ya kazi. Kuna nafasi ya kazi ambayo naomba sasa hivi. Watu wengi wanashindwa kustick na kazi kwa sababu hiyo. Nimeomba kazi nikapewa job description A. Nafika kazini napewa B and C. How is that?
Yeah.
Well, let me just try to, that's a very exciting question and I love that part.
Yeah. Uh-huh.
Na kwa sababu ni area ambayo wanapenda kuongea na watu. That's why nime jump into the question. Uh-huh. Flexibility in this 21st century is something that is inevitable. I can say it's one of the skills that most of the people kwenye kazi ama kwenye ajira wanajaribu kuiangalia. You know, everything changed. Yani everything changes. It's only God and His word has never changed. Yeah. What tunasoma Quran, it has been thousands of years. What tunasoma Biblia, thousands of years. They are ziko vile vile Biblia. Hazijawahi kubadilika, yeah? Point yangu ni nini? Kwamba being flexible, it's inevitable.
Mm-hmm.
You should be flexible to anything. Na hiyo inaonyesha kwamba, how capable are you to first to learn, pili, how ready are you to grow? Kwa sababu you cannot grow, you cannot learn, kama wewe mwenyewe haujajiruhusu kuwa flexible. Ni kweli umeajiriwa kwa job description A, but it doesn't mean kwamba huwezi ukafanya B and C. Na unapopewa description ya B na C means umepewa room ya kukua. Na room ya kukua, mimi huwa naambia watu kwamba ukishapewa room ya kukua, it's a golden chance for you to show up. Whether you know it or you don't know it. I just compliment what Daniel said, kwamba sasa hivi we have AI. They help us with a lot of things. Wewe sema sijui. You just go, you yani mambo yameraisishwa, unajifunza quite compared to zamani. Zamani wazazi wetu waliteseka, kama hujui ni hujui, you have to crack your head. But right now we can use ChatGPT, we can use Canva.
Yeah.
We can use a lot of things ambazo zinaweza kufanya uonekane uko bora kwenye kazi yako. So flexibility na flexibility is inevitable. Kwa ukitaka uweze kufanya vizuri kwenye career yako ama kwenye kazi ya ndoto yako ama kwenye kufanikiwa kwako, you must be flexible. Kwa sababu ukiwa flexible, kwanza you can manage, I mean expectations una uwezo wa kuzimanage vizuri. Hauwezi kuvunjika in case of anything.
Okay.
Asa vijana wenzetu, wadogo zetu, unakuta anasema, sasa wewe uliniambia mimi nikija nitafanya 1, 2, 3. Nimefika hapo unaniambia I should go with the digital screen marketing and all that. No.
Unajua Dani, unajua sema ambayo huwa inawabana sana vijana, inatubana sana vijana wengi katika ajira. Huwa hawaweki wazi. Unasema any other duty.
Exactly.
I've assigned by your company.
Yeah.
Sure.
Na kwa sababu tuko excited kupata kazi, kutaka kazi. And we say yeah.
I can do it.
And inakuja kuna nini kwamba it's over what you can offer.
Yeah. In addition to that one, mimi nakumbuka wakati nampa mkataba our new business administrator ofisini. Niliandika the rest in other due. But I told her kwamba kabla hujafanya, take time. Even 3 months, go read it. Read, understand. If you have, yani naomba usome line by line.
That must have been scary.
But can you really wait for a month for somebody to...
Sasa hiyo ni another skill. Ndakuwa na kupima pia.
You see?
Kwamba you can't read for a whole month. Yeah, ingawa umepewa that room.
Yeah.
Wow. Okay. Daniel, unafanya kazi. Unafanya kazi kijana. Na... no matter how many years you've been working katika kampuni yako hiyo, au umeshafanya kazi sehemu ngapi, kuna umuhimu gani wa kujiandaa kustaafu?
Nafikiri kujiandaa kustaafu ni...
kabla ya hivyo, umeshajiandaa kustaafu?
Ni... mimi ninajiandaa. Sijui wewe, mimi binafsi.
Umeshajiandaa kustaafu?
Ninajiandaa bado.
Yeah.
Okay.
Lakini... kwa sababu kustaafu ni kitu inevitable. Yani it will come either unless Mungu amue vingine. Lakini kwa sababu we know kwamba itakuja tu. Nafikiri it's a very obvious thing kwamba ni muhimu kujiandaa. Kujua kwamba ni muhimu ni jambo moja. kujiandaa ni jambo lingine. Kwa hiyo sasa nafikiri the idea kwamba kwanza kama binadamu tuna ile kwamba aisee bado hata labda 35 bado sijagonga moja bana bado
nivute vute kidogo,
nitaanza kujiandaa nikifika 40, nitaanza kujiandaa nikifika 45 na miaka 15 nitajiandaa. And then time inaisha, tunaona watu wengi ambao like they've made this mistake na tunaona wamekuwa kama mitaani wananyoshwa vidole kila siku. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu ni jambo ambalo sio ghafla, yani niseme kustaafu sio kitu cha ghafla, sio redundant, sio kufukuzwa kazi, sio nini, ni kitu you see it coming 30 years. Kwa hiyo nafikiri kama mtu anaacha kujiandaa for 30 years, hey, there is a fundamental societal problem. Kwa maana ya mfumo wa kumuandaa mtu mwenyewe kujiwezesha kujiandaa. Unajua kuna that, yani ya mifumo yetu ya kutusaidia watu kujiandaa.
Sio mafao, sio michango ya mafao ya uzeeni. Ambayo unaweza usiyapate sometimes.
Ama ukiyapata usijiandae
namna ya kutumia. Umeongea jambo la muhimu sana ambalo nataka kuliongelea kwamba kujiandaa tena ni jambo jingine, ni moja. Lakini kujua namna ya kufanya execute hayo maandalizi baada ya kustaafu ni completely different.
Another thing. Yeah.
Kwa hiyo especially with families na ndugu na nini, mara nyingi kunakuwa na dynamics nyingi sana zina kama play.
Exactly.
Yaani unajua ukiwa straightforward tu kwamba na staff nimejiandaa, it can easily work out. Lakini pale unapojimaliza sasa umestaafu, kila mtu kwanza anafahamu kwamba umestaafu. Watoto wako ndo wako kwenye ile age fulani, unaweza kuta 30 ngapi wana age. Labda niseme ndugu, kila mtu anajua umestaafu.
Kama unakuwa umefanya ujana wako mapema. Lakini kama sio, ndo unakuta una mtoto ambaye yuko primary school kipindi hicho.
Labda tuseme wana staff wajajenga, wanajenga kwa hela za staff.
That was my next question. Ni vitu gani vya msingi vya kufanya kabla uja staff?
Binafsi nafikiri kwamba vitu vya msingi vya kufanya kabla ya kustaafu ni lazima tujue, kama ambavyo amesema Daniel, I'll just add upon that one. Kwamba lazima tujue kwamba kustaafu kupo. Whether umejiajiri ama umeajiriwa, kustaafu kupo. Na kama kupo, basi lazima ujiandae. Na unajiandaje?
Okay.
Kama tulivyotoka kusema hapo nyuma, kwamba ulimwengu wetu sasa hivi everything imewekwa kwenye kiganja chetu. You can get all the information you need right there and then. Umeona? It's not bad ukajifunza kwamba mimi katika hii safari yangu ya career development ama ya kazi ama ya biashara, there are times itafika sitakuwa na energy ya kupambana na watoto wa miaka 25. Umeona, kitabu cha School of Money kinasema kwamba umri wa kutengeneza pesa ni kuanzia 20 years old until 50 years old.
Okay.
So hapa katikati you make sure kwamba umejitafuta, umejipata, umefanya mistakes za kutosha zote, umemaliza. So knowing kwamba unatakiwa kustaff, that is a very important thing. Na ndio maana naona sasa hivi watu wengi wanafanya kuhusu retirement, ingawa wazee wengi kwenye makampuni mengi, kampuni zao zikiwapa sessions za pre-retirement sessions, huwa wanakasirika. That's the reality.
Yeah.
Na watu wengi waliofanikiwa tunaowaona, tunawazungumzia, tunawafurahia, akina Mo, akina Bahresa, they made that succession plan and retirement plan, they had it earlier. Kwamba walifanya biashara zao, wakaona how the businesses are, wakaforesee kwamba what happened when I'm 70 years old by the grace of God, nikiwa alive, nitaweza kukimbizana Kariakoo kubeba ile mifuko ya ngano nitengeneze maandazi? No. So I have to make a succession plan kwamba hata nikiwa sipo. Na kwa kweli this is a very big problem hasa kwetu wa Tanzania. Na watoto wengi sasa hivi ndio tunakuwa tunapata tabu. Kumbuka Dani amesema una mtu wa kuritaya, unakuta mtoto wako ndio they are 30, ameoa, ameolewa, ana majukumu. Kwa anakuwa naye ana divided attention.
Yeah.
Anakuwa hajajipata vizuri kwenye maisha. So kwanza ni kujua, lakini ukishajua kwamba kuna kuritaya, basi si vibaya ukajifunza kuhusu retirement and ukatengeneza proper plan. How my retirement, how should it go? Because I would not necessarily ufanye biashara. You can invest into bonds, you can do real estate, any vipo vitu vingi sana ambavyo unaweza kuvifanya katika kile kipindi cha maandalio ya retirement.
Yeah. Labda ni ingie kidogo hapa niongezee kitu. Nafikiri pia kuna umuhimu sana wa kama sehemu ya maandalizi ya kustaafu watu wajifunze kufanya biashara as well.
Of course, yes.
Kwa sababu most people spend their entire careers in offices and spend their retirement in their shops, in their businesses, their farms, which is highly unlikely, likely not to work. Kwa sababu you are 30 years in the office, alafu leo unaenda kuanza kulima.
Of course, yes. That is what I think. Ndio maana nikasemaje kwamba kwanza lazima kila mtu ajue kwamba kuna retirement age ama kuna retirement time.
Inevitably.
It's inevitable. Then ukishajua, unajua, if you don't know, you won't get answers ama hautapata rescue hata kidogo. But when you know, then you start kutafuta kwamba sasa I know kwamba I will get 70 years old if God gives me that grace to get there. Sasa nikishafika 70, now I'm 30. Sitakuwa na nguvu ya kukimbizana at kama ninapokimbizana sasa hivi. What should I do after my retirement? Kuna mwingine ana passionate ya kilimo. You can start engaging yourself into kilimo. Know about kilimo. Kuna mtu anataka kufanya sisi biashara duka la mangi. Know about duka la mangi. You can start practicing while you are still working. Ndio maana sasa hivi hata kwenye they encouraging watu wanaofanya kazi kwamba at least have something else extra pembeni. Why? Kwa sababu pia biashara inakutaka ujue. Biashara is experience. Biashara you are supposed to be there, yeah? Uweze ukasema nalima matikiti kwa simu ama nafanya biashara ya duka la mangi kwa simu. It's quite impossible. Yeah,
kwa hiyo niliwahi.
Yeah,
niliwahi kufanya kilimo cha simu.
Yeah.
Hiyo story, hiyo story kwa katika eka 5 kwa za kulima alizeti. Nilipata gunia 7. Mvua zimesomba. Okay. Yeah, I've been following this all these good conversation over here about na about ndio nayo. Na swali langu ni moja tu. Ninataka nipate turudi katika kazi sasa. Ya ndoto yangu. Maandalizi gani nifanye ili niweze kupata kazi ya ndoto yangu? Maandalizi ili niweze kupata kazi ya ndoto ambayo nimeiota. What to be done?
I can say first kwangu mimi, sijajua Daniel. Mimi I can say kwanza maandalizi, you have to develop yourself personally. Develop yourself because you know what you want. Unajua kazi yako ya ndoto yako ni nini. So make sure you equip yourself well kuhusiana na hiyo kazi ya ndoto yako. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, make sure you learn. Seek for information. Seek for knowledge kuhusiana na hiyo kazi ya ndoto yako. Cha tatu, practice about it. Yani kama umepata nafasi ya kupractice ama kuvolunteer ama kufanya kile kitu ambacho ni cha ndoto yako, make sure you practice, you give it time, you love it, you do it with your heart. So, naweza nikasema hayo mambo matatu.
Yeah, Donald, you had something to add.
Nafikiri amesema vingi, lakini mimi niseme tu.
Yeah.
Kwamba ili ufikie kazi ya ndoto yako. And nafikiri swali lingeweza kumaliziwa hivi, ni au ningekuwa mimi nimeliweka ningeweka ili upate kazi ya ndoto yako. Kwa mazingira haya ya soko letu la ajira.
That's where we are.
It's a very tricky situation.
Yeah.
Kupata kazi ya ndoto yako kwenye a very tight or a very competitive rather job unseme employment market. Kwa hiyo nafikiri outside what you've said, nafikiri kuna umuhimu sana wa kwanza not necessarily connections lakini networking.
Yeah.
Again, sio connection, networking. Get to know the people in your area of expertise or in your field of work. And then let them know you. Sasa namna utakayofanya hiyo inatofauti, approaches zetu zinatofautiana. Siku hizi tuna conferences mbalimbali, siku hizi tuna workshops, symposiums, especially volunteering, internships na nini vitu kama hizo. When you're there, people will know you.
Exactly.
People will know you. People watajua uwezo ulio, watu watajua uwezo ulio nao.
Yeah.
Watu watajua wana uwezo wa kutumia wapi.
But also you will learn.
And also you will learn.
That reminds me that of the one of the slogans say your network is your network.
Exactly. That's very true.
Yeah.
That's very true.
Na ndio maana siku hizi miaka michache iliyopita nilipata nafasi ya kufanya kazi kwenye elimu ya taasisi ya elimu ya chuo kikuu, taasisi ya elimu ya juu chuo kikuu. Na moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinatakika kufanyika ni kufanya industrial linkages, kuleta wataalamu ambao wanatoka kwenye industry kuja huko vioni kuwaelezea wanafunzi kwamba this is what is going on in industries. Kwa muda, forget about the books. It's very easy to kupoteana when you just focus on that, kwa sababu sometimes the reality is different on kwenye ground. Yeah, most of the times actually, by the way. Kwa hiyo nafikiri hiyo inakutanisha watu ambao wako kwenye industry, inakutanisha wanafunzi au watu wanaojiandaa sasa kwenda kwenye soko la ajira au watu wanaotafuta ajira, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuna umuhimu sana wa networking kwa namna hizo ambazo tumezisema. Nafikiri hiyo ni
sawa. Tumezungumzia kuhusu kazi ndoto yako, tumezungumzia kuhusu masuala ya tukaenda katika kustaafu kidogo, tukaangalia na vile vile ujuzi wa ziada. Nikistick katika ujuzi wa ziada, kuna umuhimu gani wa kuwa na side hustle wakati upo katika kazi? Na wakati ni kazi ya ndoto yako ambayo you've been dreaming of getting it, kuna umuhimu gani wa kuwa na side hustle? Kwa nini uwe na side hustle?
Karibu. Au nani hana side hustle?
Yeah. You have side hustle
then? Okay, nobody delay.
Yeah.
Nafikiri, kwanza, kama tulivyosema, kwamba side hustle ni maandalizi ya kustaafu.
Exactly.
Maandalizi ya kustaafu. Side hustle ina kuequip na knowledge ya how the business world works.
Side hustle sio kama ni kwamba income unayopata is not enough. This is to add up.
If you, it can be, but if you are doing at that perspective, kuna wakati utakwama. Yani lazima ujue kwamba yes, I have a side hustle, lakini his side hustle ni nini? Yani why should I have a side hustle? Kwa sababu kuna watu wako kwenye kazi za ndoto yao and they are never thinking of side hustle. Hawataki stress ya side hustle ya business na nini. I know one kind of a woman, yeye anafanya kazi na nadhani ni UN, sasa hivi yuko Nigeria, kapelekwa Nigeria. Yeye anasema business is not kwenye line yake. Lakini aligundua kwamba she tried kufanya side hustle za business. Akagundua kwamba ana stress na hii kazi ya UN ni kazi anayoipenda. Yani that was a dream job. Akaamua kwamba as issues are retirement. Nikiwa najiandaa siku UN haipo ama mkataba wangu umeisha, sitakiwi tena kuendelea, ama umri wangu umenitupa mkono, sitakiwi kuendelea kwenda UN, nitafanya nini? Then akaamua kuanza kuinvest kwenye, akatafuta elimu, akaambiwa unaweza ukainvest kwenye bonds na nini na nini na nini. Anapata faida. Sasa hivi ana magawio mpaka wa milioni 300, milioni 400 kulingana na pesa ambayo anakuwa ameiweka. Sasa mtu kama huyu anapata pesa kila mwezi na bado anaendelea kuinvest hata akija kustaafu, still ana uwezo wa kuendelea kujiendesha. Sasa hivi yuko Nigeria na maisha yake yanaendelea. So lazima ujue kwamba, na pia lazima tufahamu kwamba side hustle sio kitu cha kila mtu. Ndio maana nikasema before kwamba why do you need a side hustle? Unadhani kwamba the side hustle is the only thing that you need to prepare yourself for retirement? Kwa sababu side hustle ukiwa umeajiriwa pia it's another stress. Unaweza ukajikuta unashindwa kuperform,
unapoteza huko sasa ya ndugu zako.
Afu ukanini. Kwa ukijua exactly kwamba hii ni kazi ya ndoto yako, you can also get a retirement thing out of kazi ya ndoto yako. Kuna watu wameretire and they are consultants. Kuna watu wameretire, wamefungua taasisi za consultant, wanaendelea kufanya service kwenye hiyo taasisi, wameajiri na kuajiri na kuajiri. So you should know why should I have a side hustle? What kind of a side hustle should I have as a retirement plan? Unajua retirement.
So they do say kwamba life begins at 40.
Anyone
else?
I can't talk about it.
I'm not 40.
They say that lifestyle begins at 40. That's a say. So how true do you think that is?
Career-wise, yeah. To my experience, I'll get back to that. The very same woman I was talking about.
Because
when she was 40, she was so happy. Nakawa naniambia, it's true, my friend. Life begins at 40. You know, I refer again some of the mzee mmoja, a wise man told me. He said, Diana, right now you're 30s, yeah? You think that you have too much time. And when you get 40, it's something like it's kind of an automatic tab. It clicks into your mind. Like now I should start building my house, I should start getting married, or I should start having kids, or I should start now planning for business. Anasema ile inakuja automatic. Now there is when people never don't care anymore. Watu watanionaje, watanisemaje. People are doing things. Yani mtu anafanya vitu without bila ile uoga tu. Watu wanakuwa tunafanya tu na miaka 20 mpaka 30 na ngapi hapo.
Okay.
Akaanza kuniambia kwamba yeye sasa hivi is 49. He is thinking akishafika 50 alitakiwa awe ameretire. Ili aweze kuendelea na maisha mengine. So it's true, life begins at 40 kwa sababu most of the people I've seen, most of the people wanaanzaga seriousness when they are 40. Yeah, my husband is 40. He's been too serious, more than I've ever seen him serious when we celebrated his 40 years old.
Yeah.
Yeah, but also that sister friend of mine, alivofika 40 years, she was so serious about like, no, this is my life, Diana. I have to focus. I have to make sure. And it's a beautiful thing. Kwa sababu anasema kule, you don't care and you don't have that consciousness of feeling someone is watching or someone is judging. Yeah. I'm heading there. So maybe when I'm 40, I'll tell you again.
We'll talk about it here.
So thank you guys for your time. So just very two last questions. Maswali ya mwisho mawili ambayo niko nayo yananisumbua sana kama nisipouliza leo. Yani I won't feel it. Cha kwanza ni kwamba tunataka kazi za ndoto zetu tunapata. Lakini tunajikuta kwamba katika maisha, gharama za maisha na mambo ya hapa na pale, mishahara haikutani. Paka ufike mshahara mwingine hapa katikati madeni, unajua kuna ile stress unapata kwamba how can I live mpaka mwisho wa mwezi na nini. What do you think can be done?
Mimi kwa upande wangu nafikiri most of the times I would say most of the people ambao wanakutana na situation hiyo ya mshahara kutokukutana, nafikiri sana sana ni issue of financial literacy. Yani kwa sababu hata madeni sijui yote hayo bado at the end ukiangalia, ukimjudge mtu kwa angle ya financial literacy, bado alifanya decisions ambazo haziku well informed.
Exactly.
Bado alitoa hela kwenye kuchangia kitu ambacho hakuwa kwenye position ya kuchangia. Bado aliruhusu hisia zaidi zimuongoze kwenye matumizi na you know, matumizi particularly wakati hawezi kuafford kufanya kitu kwa wakati huo. Kwa hiyo nafikiri financial literacy na financial discipline ni vitu vinavyoendana. Kwa hiyo nafikiri kama mtu unafanya kazi, unafahamu unapata kiasi gani?
Yeah.
Unafahamu side hustle yako inakupa kiasi gani? Unafahamu what do you make in a month?
Yeah.
It's not like me surprise. Yaani sio kwamba like mwezi huu tutakupa mwezi umeisha tutakupa you know what you will make. Kwa hiyo the fact kwamba people fail to plan accordingly, that is lack of financial literacy and financial discipline.
Okay.
Watu wengi hawezi kusema hapana wanapotakiwa kusema hapana. Watu wengi wanashindwa kusema hapa sitafanya wanapotakiwa kusema hivyo. People overdo things alafu wanajikuta wamejiingiza kwenye matatizo. Nafikiri ni kwa upande
wangu. Do you want to add something?
Yeah.
Yeah.
Sababu I was
mwajiriwa. And now mwajiri.
Mishara ikawa ikutani hapo mtu na madeni.
Paka unapewa salary advance.
Exactly. Yani wewe ni ume. Na ufikiria unamaliza unamaliza kazini, bado una madukani, bado una watu binafsi, bado yani a lot of things. Life is full of priority. Yani I mean life is all about prioritizing. What is your priority? Yeah. Unaweza ukawa unapata shilingi 300,000. Mimi I've seen people anapata 300,000 lakini amefanya tremendous things. Paka unajiuliza ni hii 300,000 ama ana kitu kingine. Why? Kwa sababu yeye ana priorities zake. Na vijana wengi ama dunia yetu ya sasa hivi ina mambo mengi. Every day imekuwa designed kuwa tunakimbizana nayo with new trends and things and what and vitu tunafanana na hivyo. Hawajapoa na iPhone 16, they are thinking of 17. Sijui, I don't know if they
it's designed to make you spend.
Yeah. Want you to spend as much as you can. Kwa hiyo kama utashindwa ku prioritize, utashindwa kuamua kuwa na choices na kuwa tu na discipline ya kwako binafsi. Kwa sababu Muhammad, let's be honest to ourselves, and Daniel, this life we are living is not for others. Mm. This is my life. Mm. Nikivaa gauni ya mwenge ya 5,000, that doesn't mean I'm living.
Yeah.
I am living for
Christ. Or it doesn't mean you are any less
yeah,
of a person.
I'm less of a person. No, I am living, I am good, I'm enough, and I'm so contented. Kwa hiyo, hiyo pia ni moja ya kitu ambacho nimekuwa nikikutana nacho. That's the story for another day, maybe if we can have a chance, we can talk about
it. All right. Hii sio mshahara. Hii ni kama mwanafunzi wa chuo, BSM. Si, mwaka wangu wa kwanza, semester yangu wa kwanza, mabumu yangu yalikutana. Kwa mara ya kwanza, yani bumu nikapewa, nikakaa nalo.
Paka lingine.
Nikarudi nyumbani kwetu, dada yangu alikuwa amenitangulia, dada yangu kashinda nafasi ya dada yangu alikuwa labda fosia. Alinitangulia, nikamueleza ile situation. Kawaida tu alikuwa anaongea na mwambia. Alishangaa akacheka.
Alishangaa akacheka sana.
Lakini as I grew, sasa mwaka wa kwanza nikaingia semester ya pili, I started making friends. Tukaanza kutoka, tukaanza kufanyaje, I met friends na nini na nini. And then that never happened again. Mpaka namaliza chuo.
Kuna jamaa ambaye anafahamu alisema katika ku prioritize vitu yeye akipokea mshahara. Anajua labda napokea shilingi 700. Laki saba nauli kwa mwezi inatumia shilingi 100 na nusu. Anaweka kwenye bahasha. Alikuwa na display ya bahasha. Chukua weka kwenye bahasha. Alafu chakula kwa mwezi inatumia labda shilingi 200 na nusu. Kila kitu naweka pale. Alafu matumizi mengineyo anajipatia pale labda kama shilingi 50,000 kwenye bahasha.
Entertainment
labda au labda sio kujisikia kutoka na nani kula vizuri kubadilisha nani.
Yeah.
Alafu baada ya hapo inabaki kwenye benki account why nusu tena.
Yeah.
Alisema aliendelea vile kabla hajaona familia.
Thank you. That is useful.
Baada ya kuona familia everything changed.
I agree.
Yeah.
A lot of things change after watu kuanza kupata familia, mume, mke, watoto. Mambo yanakuwa yako mengi lakini pia kwa sababu kumbuka wewe ulikuwa unapata milioni 1 ukiwa peke yako and you are very okay. Lakini umeshaongeza mke atataka umhudumie ufanye nini?
Unakuwa na 500 sasa unapata
500 unapata. Kwa ina maana unapokuwa unaongeza responsibilities uangalie how pia lazima tujifunze kuangalia how you can increase your source of income.
Okay.
Yeah.
And as we wind up this to familia, very very important thing to discuss. How work life balance.
Okay.
Why is it important
to
do that? To balance work life balance.
That's a very very important question. Na kwa sababu mimi I love family, I'm a family woman. Kila kitu ni priorities na moja ya jambo nimejifunza kwamba ukitaka kufanya vitu vizuri regardless make sure una ile habit ya delegation. You cannot do everything by yourself. For instance, mimi ni mkurugenzi, ni mke, ni mama, nina wafanya kazi pale ofisini. Mimi natakiwa niangalie vitu vingi kifika mwisho wa mwezi, those people they are supposed to get paid. Sasa ukishindwa kubalance kwamba kama nina watu kuna kazi I should just delegate, just transfer the knowledge to other people kwenye kazi yako ili uweze kupata nafasi ya wewe kwenda nyumbani. Kama mwanzoni ulikuwa una majukumu ya kazi 20 but you have a team that you're working with, angalia nani ambaye wawili watatu choose and then delegate according to their abilities and capabilities. Just transfer the knowledge. Kwa sababu mwisho siku ukiogopa ku transfer knowledge, you cannot do everything by yourself.
Yeah.
Na kuibiwa kwenye biashara is unfavorable. It's something, it's very obvious. Hata kama unasema hawanibi, ila wanakuibia hujajua. Yeah.
Tafunga kamera nini lakini wapi.
Lazima watu wataiba kwa sababu ya ndivyo binadamu tulivyo. Kwa hiyo ukijifunza kufanya hizo delegation it's easy, inasaidia. Kwa kwenye kazi make sure una delegate vizuri inavyopaswa ku delegate. That's my opinion. Na miaka mingi katika kwenye biashara watu wasije kanisika kasema wewe fanya biashara ki delegate. Yeah. Inanipa muda wa mimi kuweza kuwahi kwenda nyumbani, wa mimi kuweza not all the time. Lakini ukiachia mbali hiyo ni kujiwekea tu mikakati kwamba this is what I will do, this is what I will do, this is what I will do.
Yeah.
I've learned something kutoka kwa wenzetu wazungu ingawa tupendi sana kwa tunaongea. Wenzetu ikifika akisema mimi I mean, maybe Saturday I'll stay with my family. That is what he's or she's going to be doing. Regardless, na kazi zinaheshimu na zinaona hivyo. Na anahakikisha anafanya majukumu yake yote kwa uaminifu. Ili ile Jumamosi ambayo amesema I'll be spending time with my family, anapata huo muda wa spending time.
We really won't finish with this. Kwa sababu while you keep on giving those points, maswali yanazidi kuja mengi.
Oh my God.
Very, very last question then. Job security. Sawa? Tunaogopa wengine kuchukua likizo za ugonjwa. Naogopa kuchukua likizo za kukaa na familia kwa sababu najua nisipokuwepo pale kazi yangu isipokuwa na mtu wa kufanya kesho utaajiri mtu mwingine. Mimi nitaonekana sifai. How is that?
You know, when I say if you know, you know. That's how people say. If yeah. you know, you know. And kwenye hizi kazi while I was starting kwenye kazi niliwahi ambiwa na boss wangu mmoja kwamba Diana, make sure you create a value. Nione kwamba if you're not there, kuna Diana hayupo.
Mm.
Na pia lazima tujue kwamba kuumwa, kupata mapumziko, kukaa muda na familia ni haki ya msingi ya kila mmoja wetu.
Yeah.
Whether umeajiri ama umeajiriwa. Kwa hiyo usitengeneza tu ile value yako. Ukishaitengeneza pale, no one will feel like tunahitaji kumleta mtu mwingine. Kama wewe unafanya majukumu yako vizuri na ukiumwa, ni jambo ambalo linaeleweka. So make sure kwamba you don't die. Make sure you survive.
Kuna kauli moja ambayo niliwahi kuambiwa na mzee wangu mmoja. Ni wana tabia kukaa kwenye video na watu wazima pia walionzidi umri. Akaniambia, don't fall in love with your office. Fall in love with your job. Because if that office is no longer there, if you're being fired, or if they no longer need your service, you can still do your work somewhere else.
Exactly. That's very true. Very true.
Yeah.
I agree.
Very true.
That's wise.
Yeah, it's very wise.
Okay. Thank you very much, guys, for having this conversation with me. Asante sana. Hii ilikuwa ni story na washikaji. And this is Driving Podcast ambayo ilikuwa na iko na Daniel pamoja na
Diana.
Double D's hapa ndani. Asante sana. Mpaka next time. Kwaheri.
Jiunge na kuendeleza story pamoja nasi kupitia hashtag washikaji tunaongea. Washikaji Podcast pia inapatikana kupitia YouTube, Instagram, Facebook na TikTok at Washikaji Podcast, bila kusahau platform mbalimbali za podcast: TuneIn, Podbean, Boomplay, Podchaser, iHeartRadio na Player FM, tukipatikana kama Washikaji Podcast.